president kunsonga za makolero na basubuzi amedia chamba davude yo nalagira abakozi wa government okukomya kkejenya nga batandise ba masomero agobana nnyo kusinga nga amatu olubera okwe kwa sobusonga songa ekigendo kiba kya kulemesa nkola ya mirimu mu masomero gano
amedia chamba diranga yimubaka wa parliament yekumire bilalindi dokulaira okweza banama kuyo mambuka agamba okunulira ebikyamu ebiri ku masomero abatandise bagoge betandikira abatali government kubayambako tekijja kutumbula byanjigiriza obulala kino nga kyetaaga kubayambako buyambi okuvunuka ebasoomooza amira kyamba dasinze kusunulira Star Senior Secondary School erisangibwa giza mu kugombola y'emuduuma mu disitulikiti y'empigi essomero lino kulijagulizza obuwanguzi bw'abayizi abaasinga mu bigezo ebya UNEB omwaka ogwedde n'agamba nti embeera y'okusiga ennyanga amasomero g'obwannannyini atitudenti kikyamu ddala kuba kitataganya abayizi wamu n'abaddukanya amasomero gano ensonga eno amira kyambadde akitangazizzaako bw'ati
naye ekyo y'engeri gye tuyinza okupromotinga services mu bitundu byaffe bwe tutabalabye mukwano bano abatuwasabye nga tubakomerera bukomerezi nze nange nalina akatandika politics nga nkomerera bukomerezi naye nakeera lumu n'enzuukuka neŋŋamba nedda ono omuntu asiiba mu baana bo ng'aleekaana nabo ani amufaako ani amubudaabuda ani amudaabiriza nze ye service gye njagala okuwa tosobola kuwangaalira mu kitundu nga tekiriimu service ne mulowooza nti munaakulaakulana tekisoboka kati bana balina private school they're working in isolation bwetubati bwe tubayinza ate ku gavumenti ate nabo emirimu gijja bakaluubi fenna tulayitaaga okukwataganira awamu okutambulira awamu okuweereza abantu nga
ono agamba nti gavumenti ensonga eno esanisa okugirowoozaako kubanga ebeetaaga mu buli mbeera yonna obulamira ekyamba ddala z'obwennyamivu olw'omuwendo gw'abakyala batali mu bufumbo nga mu kiseera kino be bafuba okulabirira n'okuweerera abaana baabwe babaaba bwe babalekera olw'okudduka obuvunaanyizibwa nategeeza nti kati bano bayesuneko kubanga embeera enaginogedde eddagala
abazadde nkimanyi manyi kyemuyitamu okuweerera omwana wabawe otuuka nga oli ku kisenge nsewo puroguraamu eyaba single mothers ngenda mpandika ba single mothers kuba natambula ebyalo 1940 nensanga single mother ng'ayaayaana naye nga tewali amudduukirira ne mama we yamuvaamu ne bakadde bamuvaamu ekyalo kyamukyawa mbu yazaala yazaala yazza musango nze neŋŋamba kanja kumubeererawo katulina abagenda okutuyambako abagenda nti bagenda kuyamba ba single mothers nga babawa projects ez'okukola ku byalo
omutandisi w'essomero lino irasta ss Vincent Sebanenya agamba nti okwetenkanya n'obukodyo bw'atadde mu byenjigiriza kiyambye nnyo essomero lino okuvuunuka ebasoomooza era ebiyinza okuvaako okulemesa abayizi okusoma obulungi
abazadde nkimanyi manyi kyemuyitamu okuweerera omwana wabawe otuuka nga oli ku kisenge kati awo natandiseewo puroguraamu eyaba single mothers ngenda mpandika ba single mothers kuba natambula ebyalo 1940 nensanga single mother ng'ayaayaana naye nga tewali amudduukirira ne mama we yamuvaamu ne bakadde bamuvaamu ekyalo kyamukyawa mbu yazaala yazaala yazza musango nze neŋŋamba kanja kumubeererawo katulina abagenda okutuyambako abagenda nti bagenda kuyamba ba single mothers nga babawa projects ez'okukola ku byalo
omutandisi w'essomero lino irasta ss Vincent Sebanenya agamba nti okwetenkanya n'obukodyo bw'atadde mu byenjigiriza kiyambye nnyo essomero lino okuvuunuka ebasoomooza era ebiyinza okuvaako okulemesa abayizi okusoma obulungi
ne lino tubikola naye key factor academy ebiseera ebisinga nze nva wano ku ssaawa 3 ez'ekiro n'enzire waka ate ne prepsi mba musaale mu kuzikuuma era bano bamanyi nti manyi n'okubasula todozingira wano nolwekyo obuvunaanyizibwa tubututtidde ddala n'amaanyi mangi era resources mujja kuzifuna emyaka gyonna
baabayizi abawerako abafunye points 20 mu siniya ey'omukaaga ssaako na ba siniya ey'okuna abaasukuluma ku bannaabwe baweereddwa ebirabo okubasiima aloozi ya sseŋŋendo ku lwa radio simba mu disitulikiti y'empigi.